Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alkam sare noga e nay lewru juillet hitan 2025 yambe sappo e jidde yabbike sinema chapan nay joy maison la presse ko mako do yitino on kabaruji di kigi hande woni alisi se kanko jaratu trawol on to ko gijande to ko buri miliardiji chapan tati e nay se fa do won ko heba do won gouvernement leedi amen di hebi e le juude mali koobe e le kalsimo tacceta e huure hore mu emsa ana nawtoro orange mon na dusa ana soda credit ko buri milliard no miliardiji noga e nay se fa dum mon ko tacca e odo kalsifo hokka e dem fahoka malikobe kuram haya hakila malikobe kayun kan fichi sanne fewde odo anniye fawodo sakkade ana ruji nadu kasaraji bawdi finude elenatu gol ndiyam dam hitande hikka fedde ne noddirta kuraw ruji wan kaltidal gal fuddi ne lindi e mangal mudo fu yalla dabriji kan haba fiyede fewde e majjum wakati vakansi sarab hewbe kanyu enka ana nitira sukabe mu em yade e juude modi babbe yalla ana jangina dum em alqur'ana o haya fiide be sukabe ka hakilaji sarabbe ka ana fecci do hem takra dum sambe kabaruji dum jokani on kidi hande bisinna modo hedale ni wuri miliardiji chapan tati e nayi sefa dum woni ko heba e le jawdi ndi mali dum woni no heba yurtu gouvernement leedi amendi e le imadaramu e ngadi o tacugol kalsi iwde e mali ko besa ana nawtoro orange money da dusa ana soda credit ana heba lebi kewdi jom le ondo le nido al adadu nido jawdi miliardiji noga e nayi sefa dum woni ko warafa watte e le kuram yella mali ko be ana hobe kurameji non holitiri wiide kana ko be leedi amendi ha odo anyamu bam jom o ka mali ko be hakilaji mu en ana fecci do hen ne fa kiban fam tar kede Ousmane Ali Boule modou samasiko
da bama ko kay esegu hakilaji himbe ana cedi do nawtaragol milliard ngaji noga e nay sefa kebadi do fa bagol bangal bingu leedi yankako e wi himbe yogabe yoni fati dal qur'an o hebene jogala wobbe du e hakkilo mu ben wonko buri hasindinede ko hani daranede tafon
ko santi kay nawtorde kalis o sudde panongaji yalla tutude nokuji qur'an badun hinade baraz ngaji di kabaru panongaji di andal mu dun no wodda kisane gamenga dun chaala mu dun mbal na to radicali so sodde essence gazol mo intinde baraz ngaji dari di buri nage ani buti gamenga tani kini ke yite ni date den nage samtani en
abubakarin mayga yo andindo kabaru kurangaji gollo azetika won kanyen du ko holde hakilo modon do kabaru mun e wi makko dabareji anakani bamede di nafangaji mudun o yoji kebete kanon hakilo makko wattu joni o o mujji tafon essence ji ciode darone dum du nawtrade ko jogi den don
la grande partie de notre
e kurangaji amen di na jogi do groupe ngaji central moudi den no hakkilo min kay en jittira ka tuttitaade dum tafun naade dum no feewri e on wattu goto o tien dabare ndiam baras ngaji di ma dum nange ma hindu e ko nande mudum den no projet boyo san ka wakar jun o buri jogare no feewri ko wodi ko
entretenir ce qu'on a tiagalun o dunki ande holitiwide an mo ileedi meden di nayoro bangal kurangaji central hydro electrique e la tajgol kuran ana lato ko wonno hakkilo lutan bibbe mali
dido kabaruji fu or bay tottude hakilaji modom do majum do hello am Facebook na do konto X kanko jihadin ke kiddo do won Al Hassan ag Abdul Aziz ag Muhammad ag Mahmoud ka hitan itama ele dubi de hanno walde kaso o do anya ka kitotobe mobel adnar Allah no noddirta CPI kanyu en bamidum o waram yaltude e kaso so lando jabi noga e jitti lewru mars hitan 2027 o do gorko kanyu ka nyinga no ma wadde bonandaji modi fewde bingel adama en bibbe adama en wakati no be gonno le sahal leedi amendil kawrtal arandere wal joda hala modo le leedi amendi yalla na heba sakkade anaruji fa yotto kasaraji mawdi mater le tobo hitani hikkaka fedde ne noddirta kuraw rouge le leedi amendi landini dum alal bar bittinde bamako do galdo kawrtal fana mudum e lewi mabbe yo itude dabireji mawdi latade sababu sakkade ido bonandaji muhum mayga kany won secrétaire général de do fedde aniko o wi fati yatara do fettango sita sidibe
Il s'agit pour nous de discuter de comment est-ce
que nous hasi jung amen me wada imadraji ko yabiri me faddo di bonon laaji gedi tan o nya diden sappo jeegon kura wuruji leedi mali ana wonde wadde honen di golleji faddade bonon laaji ko herta jamaren sa me fami handen wisumi wadde imadraji gedde ko yaawi ana nato sabe di bonon laaji hebine jogala jamaren do torata gen kakim endu bonta hen fatar kasin reende jamaren te di bonon laaji ko warta wada me fami jati handen wi Moussa ka fukmi wadi te di golleji me hema hen budu goto kay sedan di imadraji ana moddi sanne sabe ana nato sabe ittide laydu hebnire jogala pati bonalaji mudu satta
face de catastrophe et de choc
fedde nebe noddirta CNDH don commission nationale des droits de l'homme de do fedde won jingono ko woni hakkeji bibbe adama em leede amendika sembini ande fayeto bawde yimbe gollobe gollonobe dum yella dum fuddi alkamsare kenyen de do fedde le wi mabbe yo dum yu cineka ke le wi mabbe de do jande ka waran latar sababu andinde ben do yimbe hodo woni hakkeji bibbe adama em hodo fu hono won ko be kaani wadde yalla hakkeji bibbe adama em ana heba teddinede kan ana yirwa leledi amendi mamadou samasi ko ana wonno ton goloji di fudata ne kede ko heba ne em do majjundo fetong sita sidibe
fakara fenke kan em madame boire bintou fune samake be woni amiren haltnabe di golleji ko naari bangal faddade torrajo wate do jamaren di enanal mudum be holliti wiina jande ana jogi nafa sanedo dati hewdi
wajibe jude amen min cimbina bawde amen wakkati fu min jaha min ƴeewa yimɓe nangaɓe le cuuɗi kasu na ɗum nangaɓe to police en gendarme en yoga e mabɓe wakkati fu ana winda min ana hollitamen wiide kiitimu en o waɗaka no hani waɗirede minen jeeyi jonka ƴeewde so tawi laawi kolitaɗi nde sariyaji kesi ɓamaɗi le leydi amen ndi fu teddinama ele kiiti mabɓe o
walle CNDH yo walle wotere humnina haɓnade haqƴe bani adama le leydi mallin lewi amir ne walle docteur Alkadiri Diarra haɓnade haqƴeji bani adama yo hunde tan ko homo fu hani ɓamirde soobey
lamdi ɓiliɗi e hakkeji ɓiɓe adama en wona lamdi godanɗi tan commissaire en ɗum e lamdol godangol homo fu ɗum saabi so mbiɗen daranade hakkeji ɓiɓe adama en goto goto e amen fu hani wadde ɗum fay goto wala e sara banggal bonande hakkeji muɗum ɗum ne fay goto dulla ɗum le leydi amen di ɗum saabi so ɓeni gondi wadde e immadaraji ɗi min mbawi fu yalla leydi amen di ka ana heeɓa ŋottude si ɗiɗo golleji
miccitunde wina jande ko yata le balɗe ɗiɗi yimɓe ko heewi ɗum lamaɗo yogaji le leydi wat fotte mudun
immadaraji gadoji yontere ka ana wondi wadderle laamu masina to dum fuddi alalbare nogay tati lewru juillet hitan 2025 yalla sukabe fu gombe le on do nokkube hedere tampini sanni kanyo en ka ana heba faabere dun sukabe dum fuddata libbi jeegom yaade libbi chapan nay e jeneyam so dum do bettike ben do yimbe ngadnama kanyo en do faaba moyo bangal podde de bawde latal sababu rende dum en uwde e nyaw bubal o
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wakati vacances sarabe hewbe kanyum en ka ana nelda sukabe mu em yaad to modbaabe yalla ana jangina dum em alqur'ana o hay ben do sarabe kanyum en ka holliti metti mu em sanne fewde e ko yoga ben do modibaabe kanyum en ka ana fiabe do sukabe wakati no jangita dum em maymuna fakaba si suko tewti andude hodum sabi dum kede usman nyaali wuli e modu samasiku
le ngargarwal yogaɓe ana jooɗi e leydi e sukaɓe ana gondi e durcitade ɓe janggoɓe ko ɓuuri hewde mumen fu hitande fu ana naɓe vacance fa ja janggowo ɓuura ana le ɗi cuuɗi l'école jangguinoɓe ana nawtoroloji fa kuɗɗinaɓe ko jangguinowo duɗal mbiɗo paɗi inde muɗum haale holliti sababuji gaɗɗoji fa ɓe gaɗa ɗum
dow farabina ana wodi janggoɓe belɓe hakkille jiɓɓe ɗumno e jande ka ana wodi ɗum no woɓɓe ɓe daga muɗum yo fiyafa nawa yalla nakkino jande
e wi saraɓe wattude suko muɗum fa jangga duɗal waɗan fa jomum anda dina muɗum seni hewɓe koltiwide kinaɓe piyefaɓe keɓɓe jangga woɓɓe koltiwide modibaɓe ɓe ana ƴaɓɓintina wattu yoga
goto fof ne yiɗi yamu jangga ka fiide jomum fa yetto nokku kay wooɗa saabi caggal muɗum no saraɓe goni keɓoɓe kuteji muɗum en jeehi janggoyde so yi mabbo o fiɓe kay saabiɓe kinnaki ko waddiɓe ko kala suka ana jogui sifa birki muɗum ana wodi ɓe ƴoñete janggal ndunno no haniri ka woɓɓe kay soña e feyaɓe fo hulinata hakkille mabɓe ndenno mi kay yeeyi foof caɗɗele e ley ko sukaɓe piyete ko
taweɗe yesso mabbo joguiɗo losol tawina waɗi lebbi jeenayyi ana haɗa memeɗa e calɗi ma ɗum ana wawiyade caggal kutteji na andi ɗo kabaru jande Seydou Louwa note gullandol wiide ɗum wona ko moƴƴi ewi makko ngol jangguingol ana wawi wadde kutteji dow suka o fa waña janggude
concernant le châtiment corporel ou
piɗe sukaɓeɓe wattu jande duɗal no milaɓide ɗum wona fe hunde muɗumde saabi kutteji muɗum ɗum no nawan sanne dow suka o bangi goto ɗum wawi barmude suka o sanne bangi goɗɗo ɗum no ɗum intan nega jande e makko nden no famu fo heɓata ko o janguinta ko ɗum tan hultan wiide piɗele jande ɗe wona hunde moƴƴude
jangude qur'ana yo hunde ko tawa le leydi meɗen ndi ene waɗa fa sukaɓe anda dina asilamako ka noon ana hani hayɓede noɓe janguinirte fati torraji kadi e mabɓe le wattu ɓe janguinte
yuɓɓo inde rewɓe ngalowɓe waɗoyde afrobasket fiyode afrobasket leydi Abidjan ɗum woni Abidjan leydi Côte d'Ivoire ɗum woni rewɓe sappo e ɗiɗon ɓe ka andama ekintinoɓe o ɗum woni Oumaru Sidi Yaya Maiga kañum holliti yuɓɓo inde ɓen ɗo yimɓelle alalbare ɓettinde leydi amen ndi anani Guɓal B o waram heɓodirde toon e leydi Soudan du Sud Cameroun piɗe ɗe ka waram fuɗɗude so lanɗo jaɓi noga e jeegom lewru juillet ɗon timman tati lewru outu ngaronu sakiraɓe ɗon mi kaddite kabaruji amen ɗe kikiɗe hande hono no andir ɗon fan jeeya fi nokku seeɗa yewtere amen nde wona jokkitade wasalam ko heewe leydi saraɓe hewɓe kañum en ka sukaɓe yogaɓe ana jogui ana tampina ɗum en sanne ɓeɗo sukaɓe hannare mumen wala fuu ɗo haaɗi ha yimɓe andanɓe kabaruji ɓiliɗi e neɗɗa ko fayetto psychologue en ka holliti wiide ɓeɗo sukaɓe saraɓe ana hani ko tewta andude ɗum en hoɗum saabi ƴikkali mumen hoɗum sudu saabi so ɓenɗo sukaɓe ana haƴƴi sanne ko heewe mabɓe ɗo fuu yo non hollitirta wiide ana yiiɗi saraɓe mumen holla yiggol jilli fewde e mumen Ousmane hono wiyete Juliette Koulibaly kañe keƴaɓe amin gonɓe le kiriduji ɗi wonko heɓani en dow majjum kede Ousmane Niali Boule e mi e hoorem kiirijam
alakal monsieur docteur Dioka Sénigoir psychologue yo beydi kana Allah suma meyra wala ama heha e bobo ese kase an nasa radio goara caprice alwokati cere cerenteno ga beddi jati monsieur Diora daga bali citere dira bara a kata ama hinkara haydi ka ba ama cerbundi gu badi boddi ose nama cerbu go attabiya foyo mo ndata ka bali ci har monsieur kana beyri kuy wogo beydi ganda kaci Drissa Traoré alakal monsieur beyri ku
haydi ka ijego tonda an ci baranga hayra hinkali wona badi nda si du wodi al wajib barama beydi gis wodi nda tabiye lalo na chaf wonde ije hemgo hinsaka bono garkala hayna tonda jameira fo e mogo dodi kan gito hantum ge wonti ndi si ba haydi no garkan de derbe gije kayne jinder hayo gandi derbe diga kas kan ije kayne di jati dis
diraj lafa
ije nyaadi o kago hinsaka ge gi Allah china dio jere gito bey dibara dio kago yo dam halaka hinka kamba Allah su woy kago hinsaka meira gi haydi o go bo nda foye go kargi afoye ta go mey misetana yo ka e hila ginda yamma hinjen ije nya woyo jinde chini dio
dem senega
asiera sundi je china wona misey go bo ay tay wonde ndey mata ka i wona hemo bo ay sari sai fo ndi fara kuri denke ije meira foyo ngi misa jati dingo shint no chido halma fara baranda mana yendi lakal dukuray seno kargi halima mari ma safo ije nya taraiti ga badi sen si ay tay misa siera sundi ngi baba ga wondira na shende go
père said
baba diota gita si hinsa kano ije ma meira misedi wudio kaira ha bama ko mopti hala kuito sigu gita bandi giyoma lasa allo studio halima jo fondo boyro
je vais pas le frapper
ay tay sikarki no chi do moso ka faham diga ka haydi ka basi hin kadam wala mo haydi kana dem siburi ndi hemo bo wali dem tabiye lalo wodo cerbu kano gar hay foni tonda amma ci hay kurkani ha ni ma dey se sadi hin boras hima ka dabu mo ije wona tabiye foyga ja wodo ta kadam ganda baliki lalo ay tay ije su wajim dey ga hay
ni lura pa
bekan
alla da beere ko jota do hene cere cere ga kuma kuma re kaci alada beere ko kuli koro gata o henda ka hano hay radio go no allus china dio madam hay kurka iba ga chini yora a hima nan guna ije si fondo boyroga walanda allus china no matasika hinsaka tamba ja ana hasaraka tonton
boda l'ancien temps
le waddi woni jedi hay radio na hisaginda barakari ci hay kurka ni jahanadu haydi ka borase wori ni fondo ga ni dem aka babari wala nyaati ikuro cerbuga fondo ma se baranda wona damdi a kata sababu ije ma batal yoro hinka harka ho hay radio isi kadam ge guji barandi jamare de yenge bu maga sadi hinne hay radio bi ije si maka batal woyo kundangi chilleri yo gandi ije wona biri misakun hay radio ngo hima ka bay woyo ku
bonde sian pour lui
alakal mise beere ko diogo jumda alakal mo kana a hima nano jukundi allosu jukundi ma simba hasarodi kadam alkadardi mchika tunni sakurka karga wala ka kenan diga gota kata amadu alakal boyro ambakri tembeli cha alakal mise beere ko
o wati mi sigata sa foyo ije mayra dio boro hima kanami ma hemda ima kati ka wuru ima sar baras mai na fofo ka hanno fille ije sehi kana asfam tamba askaini mana hang barama gunangu mora jinama duka fa ije foyo gorodi kano gar isiba chiti wala hay kaina jini si chiga a foyo mo gorodi kanden chiti ga hinka tundingila ka
docteur dio kago hinsa ka mai beri addama jetere jatin dagu mised yonda alakal misera e bendika nda allu sudi ga hasarod yonda ga meira teredi gay handu boboyo a hima ma honno docteur dio bara hinka cerbundi wirci foy kaguga lakarna kamana bey halama safari ga tamba